pale lipora milo mambogo. And rest in peace Baraka. Tulikupenda, Mungu akakupenda zaidi. NZM's classic music band, Jimmy Konde. Wingu la simanzi leo limetanda. Mazangoni mkongani leo nikilio. Uzamini kifo ni masinyata. Unenda ibaraka vemona ni mapema.
Chando
kula msire mame yona babayo kuendako siku ya rero nakulaga kwa utsungu majirani duguzo chombazo hata lukololo sini lwa milulwa mambogo mana kulaga kwa utsungu Jimmy Konde a producer Tiger mana kulaga kwa utsungu pia Anthems classic music vande
Uzafanga laza baraka we
Ena salama Ena salama Royo laiko yera
Uzauricha national